negazi. So baba bafele mini sebangani. Iziyo ngovu fana negazi. So baba bafele mini sebangani. Wabe wakalinga nono wakalinga nono wakalinga nono wakalinga nono wakalinga nono. Masuthinte sezimpini yathunda lakuvukulaka kushuthi selifice nathi izukulwane okusho ukuthi namanje akabibikho guqukayo ama-tribe asalelwe number one bethuthukayo angisayiphathi yamapolitiki kuyavusa enkulu impini kuhlukaniswa kwamaphathi kwahlukanisa isizwe but abanye kunokusizwe ngani ngamanesifo inyembezi zawela phansi kwamazi kashona ipiki ubaba bashona sebancane ubaba bashona bafela abanye ulaka lasola sebancane abanye bakhula basebancane nabanye ababefisa babeswela amandla sicela ukukhanyiselwa kule ndle emnyamba sicela likhiphe ukunyanyana kule ndle emnyamba sicela ufake ulakala ezolanda ngibona umuntu omnyama ehleli phezu komnyama
ngovu fana negazi so baba bafele mini sebancane iziyo ngovu fana negazi. So baba bafele mini sebancane. Wake wakalinga nono wakalinga nono wakalinga nono wakalinga nono wavalwa ngehlahla. Wemfatuka kalinga nono kalinga nono kalinga nono kalinga nono wavalwa ngehlahla.
Ngibheke emuva ngiyazibuza ukuthi ngabe sasiphela ngabe sasiphela ukube sakhetha ukubambisana ngabe sakhela ngabe sacebisa ngiyazi ngabe saseka awucabange nje endlini eminyama ngabe sekhena bheka manje uphume ehostela nje kuleli party but mayime kahle igama lehostela ngiyakiliphatha ake sithi ke kuyenzeka iphathi yakhe ihola ikhandi cathi nabantu owabalwisa bazoxoshwa kwikhandi cha khosi ukungazwani kwethu ukubulala thina omunye omuntu engakhetha ukungaqashi nje kunokufaka mina sikhetha ukujabulisa abantu abazama ukuxabanisa thina kanti basingabambisana kungagcina kuhlondlobala thina ey kuyoba nini sibulalana so abantu bakithi beflathelana bo nowazi indlela usenqabuka ikhomba sibulalana endaweni yokwenza imali
yokoziyo ngovu fana negazi so baba bafele mini sebe.